It's that flesh, please.
Jim Gabs. Gabs. Boy.
Ultimate Vibes Music.
Me go by the name Young Tazi. Y'all them call me Young Daddy.
Young Legends.
Tinangala muje koni for 1 year. Mbatuna bwela no chinja na nzeni for 1 year. Wale kumbwa awanowe, pale kutuka wanowe. Nomba wa mona, wasombola. Ewale kweba tiine, tetin kusunge. Upantusha kwete fefya kukupa. Inesha kwete fene chuma kuriwe na sasango kafechi kuwa. Nalifechi kuwa, na 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 na.
Nalikwebele,
nalikwebele tetekela wakana. Mulandu wale fire bafuma. Ine nina kwa dano papata. Bate wasari la kusha, neka Nivelat, ufuna ukwele iwe. After wanisi ya neka ine. Pantusha kwete fesia kukupa. Inesha kwete fene chuma. Walinkene, ine walinkene. Ninakamba iwe limba, limba. Ninakuuze we limba, limba. Mba tunayenda lunisia. Lelo wakwela wani misinga.
Gams!
Na 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 na.
Boy!
Ya, yeah. Wale mbona shani, wale mwona kwa chita ya kabedaka. Mwona, ninewo badeti ya mbapa. Nde salula ida life wale fwaisha. Anyway, opu ni guduko. Kukalade ta fwaisha keka de koko. We party all day, malwansh, we order all day. Doctors. No mbapa jeti mbweshe shita. Nalisanga wapidi hivyo vyo nchita. We were together mumata. So jeti mwisha paya basa. Letado kuchambo na shani. Temu nguru timo na life ya mchani. Bela kwa distance ifye. Uyo lina kwa bubombesha chapa mofye.
Flesh, please.
Jim Gabs. Gabs. Boy.
Exclusive from
Abbey. Go by the name Young Tazi.
Young Legends.
Ultimate Vibes Music.